Bayo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Salim Jorato ɓoggi jannga fandu haala Mamadou Sama Sego jam ñalli sakiraɓe heeɗiɓe. Terosi en noga ɗiɗon masibinama ardiɓe mabɓe totton nanggama ɗum hulita caggal invadaraji larmé ley leydi ndi yimɓe beltaniɓe kabar muɗum sanne jellijo ɗiɗo bel lugaji jokkito. Mbiyen yama jukum waji dow Mali immine banggal CDAO yo jikke mo holliti mbiyen keƴaɗo fedde nde ley Mali e kañum premier ministre Sogel Kokkala Mayga. Kawrutal tatoɓal fedde mbiyen kawru festival agna mbiyen fuɗɗi gila keñan to kulukoru toon ñalawma guɓuɓo waɗama banggal film ngaji ley deɗe ngallure nde ɗigun semme kabaruji amen hannde kikiɗe alalbari nogay tati février tan 2022. Bisimilla sakiraɗo. Imadaraji ndenagu larmi na jokkiti ley leydi ndi fama en ɓe holti wiide mbiyen mbari terusi en nogay ɗiɗon nangi ɗum hewɓe anay mabɓe ardiɓe tato ndenon chef d'état major larmi humpiti ɗum ñande talatare nogay ɗiɗo février ley communiqué o ɓeydi wiide ɗum yo imadaraji mbiyen gaɗaɗi ley wuddu sahal e ɓalir leydi ndi keɗɗan ko heɓani Moussa Malle sito ko defo tango Oumar Bagalo.
Les communiqué mo armé o waɗi ɓe mbi ɓe nangiɓe ɓe noddirta terroriste en ɓe jetton les région Tombouctou mawɓe inde andite hakkude mabɓe do ana gonno ley hen kanko noddirteɗo Boubacar Nuhum Diallo ɓurɗo anditirede Mathiel e Amadou Bari e Mouhamadou Bari. Les oɗo communiqué goto ɓe mbi caggal ko police ŋaɓe ɗiɗon mbarano ley noga e goho lewru février ndu eɓe gondi e martande Kumpa ɓeɓe noddir terroriste en ɓe ɗiɗon woɓɓe kasen ley nokku noddirteɗo Beer. Les wuddu leydi ndi ɓe mbi nokkule muɗen sappo e joyyi ɓe bonni ko yata sappo e jeenoyomɓe karbi toon yonkiji muɗen mawɗo inde andite hakkude mabɓe noddirteɗo Hassane Sankare du ana wonno ley hen. Oɗo noddirteɗo Hassane Sankare wiyama yomo neɗɗo mawɗo hakkude mabɓe les région mofti Segu Kagne e Bagnagara bonandaji gaɗanoɗo fewde armé nokku noddirteɗo Sokura lewru août hitande 2020 wiyama kanko wonno caggal muɗum. Les région Bouguine o ɓaleri leydi ndi duɓe kollitiɗiɓe bonni toon nokkule goɗɗe kasen ɗo ɓe gondi e suuɗade ley ladde nde ɓe noddirta teela ɗum laadiki sababu soɓe karbi toon yonki ɓeɓe noddirta terroriste en ɓe taton. Ɓe mbidu kaɓorɗe kewɗe ɓe nangui dow imadaraji mabɓe ɗi kañi e motongaji fa yetto téléphoneji e bomboje ɗe ɓen ƴirata wakkati fusane feƴƴito. Zakkaji ɓen duɓe mbiɓe keeɓi ɗum ko yata tonnuji noga e joyyi no armé o hollitiri wiide ɗiɗo zakkaji ɓe nangui e juuɗe yimɓe les région Segu Kagne e Motti.
Kabaru mbiyen jaam fettama e ley nokkuji kewɗi wuddu ndu to koro toon laamu Bagnagara mbiyen yimɓe yogaɓe so beltani oɗo kaba oɗo mbiyen hewtagol jaam woɓɓe kay holti wiide ɓe kamɓe wayɓeɓe woɗɗa ndenno poti larmiyo ɗum woɗɗo ɗumen koɓe kalni Hamma Guindo keƴoɗo amen to koro toon keɗɗen fo sango Alsisé.
Min ka miɗa wawi wiide ñalawma hande o ka alhaali on wurdini ana ɗomin goni hande ɗo nde gallurde miɗe mbawi yaade nomin jiɗiri tawi ciɗɗala fuu mata kañ miɗe narda soldat en leydi Mali ndi ɓeyɗa immadaraji mumen haɓo goka so gonga o timmayɗi bandi en ɓe ana ɗo fa ha eɓe juha ɓe naata ɓe gaɗa bonandaji ɓe jalta eɓe tacca satu région ngaji téléphone eɓe mbara yimɓe ɗum miɗe narda soldat en leydi Mali ndi jokka e haɓo koɓe gondi wadde ko yella eɓe keeɓa rende me ɓe ndena kulleji komin jogui fa yimɓe ɓe fu heɓa yaade ɓe wartude hajiji mumen fa ɗomin goni hande ɗo ka yimɓe ɓe ana juha wara gendi waɗa bonanda turto sembe mabɓe ka timma e feyi fayso fa heewi ka fu warama e mabɓe fa yontere ɓettinde ɓe garle commune goto ɓe bonni direction suud école goto ɓeɗo yimɓe ana wawi warde nokku wakkati fu
n'importe quel lieu
sagrama to hakkillaji mo du kabarani banga bem ama facebook adu twitter démocratie wona tan kabaru wuteji ɗum ko holti premier ministre Sogel Kokkala Mayga mbiyen waɗi wattu mo ɓami haala yesso France 24 et RFI ndenno e wimmako leydi France ndi daari feccude Mali gila hitande 2012 banggal immadaraji ley sahal leydi ndi bala kamara ko heɓɓen kede fo sango Oumar Waygalo.
Kanko premier ministre Sogel Kokkala Mayga o wi ila fuɗɗi laamu koɓe leydi Mali ndi landaki no leydi France ndi hani yoppirde nokku o wi France tan ɓami oɗo anniya yoppude leydi Mali ndi. O wi wala ko France ɓamiri oɗo anniya so wona ko Marti Kumpo wiide ɓe gondi haldude e guɓe gonɗe ley leydi ndi. O miccintini wiide jamare nde du France darnier gollidinde armé Mali o ila ley tati lewru juin hitande 2021 ɗum e tawde fo kanko Sogel Kokkala Mayga o wi nokkule ɗo armé français o yoppi wattu joni o manggal paɗen leydi Mali ndi naati ley nokkule ɗe fa ƴewte yalonɓe kani renirde jamare nde. Wakkande mo landa ko nayiri banggal mercenaire e risi noddirteɓe Wagner kanko Sogel Kokkala Mayga o hollitiwide laamukoɓe leydi risi ndi ɓe gondi gollidinde ñalawma hande o. O wi Wagner yo France wondi e halde ɗum kamɓe ɓe andana ɗum hunde. Ko nayiri banggal tiɗalaji hakkude Mali e CDAO Sogel Kokkala Mayga wihi CDAO jaati yeddi sariyaji muɗum ka wattu joni ɓe gondi e haldude.
non don holti kanko kiyaado mbiyen fedde sidawli mali mario gomez fernandez yidi alal war hande 23 février bomo ko do horejo conseil économique social et culturel den mi hala holti wiide mbiyen gikana wadin imad gol jukmoji di dal man may gonke ben ken fustan alsisi
war gol angol anya mudo woni tewtude wadde ko bawmi fu fam walla gouvernement leedi mali ni kay malin koobe yalla e be jaltare al hal mon gol mudo hande mi mini do e jonte seeda don ni woni ko min ka jinmi min kebona tiddala o jogolal jogolal kal malin koobe fu jabanta mo fedde cedi awu kay leede kejjidi la adnar alla nu jabanta na famudo ana mawni sanne min gada ko min baawi yalla leedi mali di ko jukka ko ana heba iminede du wonale wi cedi awu tan du woni gouvernement leedi mali ndi fayeto malin koobe hore fu wonko waawi wadde mide mili pelle godde gonde do la nyaloma hande o so mi fu min beedo ndir juude min kebana tiddala o jogolal du ni woni ko jimmi du woni ko fedde cedi awu ne yidi mide andi du woni ko gouvernement leedi mali di tewtata yalla leedi mali ndi ana heba yaade yeso
gure mbiyen sappo e joyi kañe gelli sappo e nayi commune Kambila ɓami leser kati ɓami aadi gotude suddede ila yornali ndenno ɓe ɓami kaɗo ɓe holtigol tokkolngol ñande Allah nde mbiyen to Kambila yeeso ardiɓe kabaru aɓe ardiɓe mbiyen keƴaɓe laamu ardiɓe dinaji e ko nande muɗum ndenno ɗum waɗi garɗo kaɗo haɗa waɗama yeeso min ngal ɗo kawtal landi ɗum woni ONG tañe e to kati toon kañe ɓe wuddi gollidata ɓe ndenno ɗum waɗi banggal yambingol ñalawma hertanago julniru kanko keɗa amen to kati toɓe botta kisun dragon koɓe nen keɗan fostango Ousmane Niall Bouly Alsissi
leydjimi e boom e jam e jaleeɗe woni koɓe gaadi ɗi janjereji hollitinde metti mabɓe e julniru ɓiɓɓe rewɓe hutinde ɗum ɓen illa ana pamɗe e weseñiniɓe ngal diwral saabi bindeɓe yoppude ɗum ana fawi dow kuddeji pawiɗe dow julniru ɓiɓɓe rewɓe e hurtinede muɓɓen illa ana pamɗe
haddugol ka min gatta ɗum feewi kono mbuɗo kase min fuu mi kawri ɗo muɗum amari geyndi kan e rewɓe fuu holliti wiide kañum en ka jaaɓi yoppude golle o so on jihi mi ɓami aadi hande yoppude haddugol ngol saabi miɗe andi kuttaji muɗum ana mawni sanne ɓe sukaɓe
fafanda tewtiteɗo heɓe ONG tañe holliti wiide faabota ɗe gelle ciñininɗe ngal diwral e selde e julniru ɓiɓɓe rewɓe madame mari angel keyta andirteɗo masitan woni teddinaɗo waɗede hoore ONG tañe kati
min gara min jokkito golleji gatteɗi saabi miɗen jogui keƴaɓe gomɓele komminin ajiɗi fayetto keƴaɓe ONG o gonduɓe wurde kañum en hoore dutu kamɓe woni garoɓe faɓe daro darne amen somin galata gal ko ɗum tawa fuu mi martodiran kumpa
leyde yambere rewɓe jeɗɗon woni hokkaɓe guenariji hollitaɓe wiyede ana kaɓo e waɗugol junniru ɓiɓɓe rewɓe hollitinde wiide gelle daabe sappo jeɗɗi commune ngaji guihoyo jijjeni nonko e sagabala le cercle kolokani woni jaɓde selde e julniru ɓiɓɓe rewɓe ɗum wonno ko Habibatou Kiri Sindara heɓini studio tamani ƴiwde Kambila
région mbiyen laamu kulkourof bisimi kawrital totoɓal mbiyen festival agna mo landini groupe walla ha e wondiɓe muɗum ɗum fuɗɗi keñennoga ɗiɗi février jugtoto fa noga jogom février mbiyen ñalawma agouɓo koye laati waɗama banggal film ngaji e ko nanni muɗum leddeɗe kulkour ndenno jamar nde yetti ɗum sanne ɗum waɗi nokku lollirɗo kulkouro ba kanko ndiraɗo amen tun Assetou Kanté wonko ɓayne keɗe fostango LCC Oumar Wegol
les films leydi Sénégal lollirɗo poisson d'or golleji ɗi fuɗɗiri oɗo film ana halta hono awoɓe Casamance wordi e juuɗe jamare yuruɓele tatteji ɗi fuu ɗiɗo film ngaji ka e wattu e juuɗe yimɓele gomɓe kulikoro heɓude yiide film ngaji ɗiɓe mbawano yiide
yo ɗum festival arande le leydi mali ndi yimɓe gara ƴawa cinéma ji gaɗa ɗi le nokkule forobaji sukaɓe e mawɓe rewɓe wonɓe fan mbawi warde ƴowde ɗiɗo cinéma ji
inde festival agna o fana muɗum woni finata e tamashek anniya makko woni yerwinde fina tawaji leyɗe gonɗele rune afrique le yaltingol film ngaji non hollitiri wiide jenabu sidibe entirteɗo zeyna kumaniɗo heeƴo guɓal entirtegal wala ha goto e landinɗo festival o omo haltanamen hoɗum saabi ɓe cuuɓi gallure kulikoroni
kulikoro ɗon han tewrede festival saabi de ko ɗum ɓatti bamako sanne ko yimɓe jiggi tan kulikoro kulikoro ana hani ƴewde ko nayiri banggal fina tawa yo ɗum gallure ndi tarikiji noon so kulikoro jaati heeɓi festival muɗum
son propre festival aussi
micintinde tan wiide yaltingol film ngaji ɗi waran jokka fa alkam sare noga e nayyi lewru février le deɗo kulikoro fuɗɗugol festival agna o e hoore aljumare noga e joyi lewru février hitande 2022 landina nga fade ne jimoɓe fa heewi ka fo fuɗɗi golleji mumen ɗum woni ko Assetou Kanté heɓani studio tamani iwde kulikoro
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
le kabaru yamen na kireduji to bento banama hultama wiide cioguji nyamdu ben kewisan e kilo sikoro yoy temeda yaadi temedere e debbe e sappo ndedo yontere ben maru gambia ka chakuru 50 kilogram yu unyaaji nay e temed idi tawene ben derno hono ni unyaaji ben honni temede jegom beddiki hen to chakuru 5 kilo won ben gawri wonno ben yottike hande fa unyaaji joy tawene unyaaji nay wonno danno dum fufodle no yontere yimbe be hulti wiide kambe julabe hulti wiide ido telaaji di sappo yo sabi jukumoji sidawo do leedi ndi to almusara tonno holtama wiide men agube hewbe jottike ndedo yontere ben lambu gawo den wi gourmari yawad li cercle en songo wimbe le ngobe hulti wiide hewbe mabbe an li telaaji sanne den be dalla ben kabe lambu hewbe lambu gon butu men dalda gouvernement onji ngaji ben fawade bedo yimbe antum nan kabayru ito samsung to holta wiide kata kata ni ben mo intina ben nawterter bangal ambiance sescom base hausa wujama ben hanken den dum wadi to tizim misi le ben lamu mozonga den wonade jo e kaborde be andita ka holtama wiide kambe bandiji tatombe pi sanne kanko gendu jo mutu o fodi mabbe yadude mutu e kanye kalisi baro unyaji noga sifa den do hurgol fudi yalla be do yibe nangue sakrabu ntimi takawri amen na mbisu ndaba sar fum tadu bembal amen men 3w.280 ok mar no don viamu 37321 do sede yotere meden magazine sido tamani yotere meden hande na yudu kabaru ben hewtagol permis ben ko nande mudun bangal mutu mbelo mo sa mu sada mu fana hawra ujinere denno ma yottade fa unyere temede unyere tema joy jati denno hono kabaru jidi o nono jamarna jidi kabaru mudun kanko kalfa guta wonko ban ke dar ko mi hon fasin o yonkire jam Moussa Koulibaly yo jokkole mo hakke djubbi tapani tati beta ko min jidi mako ele circulation holti wido mo ni jati kabar immatriculation kanon wonda ka dum fe al halid ni wuri ni min kay hakkilo am kanon fe hinado dum wakka jono fasu latibe yu meredi min kay mi walambu yo be domata funno kabaruji di newo lam ko ben hani watan hakkilo sifati laaji joni di Moussa Koulibaly yo jokkole mo hakke djubbi tapani tati beta ko min jidi mako ele circulation holti wido mo ni jati kabar immatriculation kanon wonda ka dum fe al halid ni wuri min kay hakkilo am kanono fi hinado dum wakka jono fasu latibe yu meredi min kay mi walambu yo be domata funno kabaruji di newo lam ko ben hani watan hakkilo sifati laaji joni di tawane jo en motoji yogaji jetti sanne kado anya hebgol permis e carte grise moto e wi mabbe faysu dum haadi e boytugol asidangaaji yewti na anjogi vignette kay hani hinadi kabar mudu ni mila wiide hana fi neddo tawre ko donnete talki mun hibbali an hani kambe pulsa be dunno teddina sariaji e yomi amadun permis dum natto sababu mi anda sariaji dati di hunde mu inde dum wal jati laade sababu boytude asidangaaji yewti na anjogi cogu moto hana fi wasude hinadi almusadaaji bili di kabar permis
mettre l'argent du permis aussi à côté
nonako non dun to bankas le lamu moti do kay jama on dadi lam ko be lendu dati debreji hebgol talki no yafiri
les documents de permis
enen gadana dido talki di do lata sababu utude acide dido jawdi le o kanikal si furba yata den non haani bi lendi fufa ngara didon ma so gonga hale nafa wahin jati bul fufa ko am police hebgol mudun ne watan pat un lato tawada ga ene ndarta fa hono moti ko no de mudu
va être facile
lam ko be holti wiide jukumoji bangal dido talki di puddan wattu sappo joli ut hitan 2022 keddana mumni gindo kanko horejo kabaru transport ngalure bamako hewti dun tonga le talkur sarija atidi yudum wajibi non donnowo e kanye ko donata ko fufan hanni anditede bangal lam o sarti mudun yo iwde sappo joi novembre yo tari sappo e joi ut sabi hakule amen le libbi jenay donnugol sarija on wawi huncinede hore ka fadde den newa mu jawaden te joon e motoji di fadde hun cangul hore jukmoji fewde yeddugol kaado sariya